inanizonga kizaza kila mahesabu ninayopiga yanakata naisi mababu mizimu yao imechachama au sina thawabu Mola nionyeshe nyota yaja kulia nimelia nikamaliza leso nimekosa kipendaro minikasubiria uenda kaja kesho lipododosa kotengo madro mwenye mapenzi atoke anitete joto pepe anipepe niwe mtoto tete oh tete Ani deke 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 Nini epuke gundu oh, gundu Benzi nina nichachia gundu gundu Nuksi ime nishukia gundu gundu Benzi chachia gundu gundu Nuksi ime nishukia gundu Kaniva asona jema kwangu Inayemtaka simpati Vioja tunakara Yani vangu vangu Mie ye Naisi nalala na hundi Najisonya sonya Pendi sasa bila hundi Imaronya ronya Nichapangwa kwa makuti Nikabonywa bonywa Liche wangu fundi Nikapukunywa minata Mwenye mapenzi atoke Anitete Joto pepe Anipepe Niwe mtoto tete Otete Anideke Neke neke Nini epuke gundu Gundu Penzi nina nichachia gundu Gundu Nuksi ime nishukia gundu Gundu Penzi chachia gundu Gundu Nuksi ime nishukia gundu
Are you Liza?